chapwana watemwa ulia mulandu andalama mitwa papa. Yeko mutima mitwa na ibukisha ibyo twaikere nobe. We know it's fine.